hata fadhali no fry. Alivo shuna kabiba kichugu, akiniacha kwa visa nta cry. Mwendo wake hata kagima kuye, kasukwa na ringa ringa ringa. Mama kasema nataka mjukuni kwa nae na vimba vimba. Na sultan ashaniweka kwa kikombe, anavolisa kata kima konde. Raba wanasema tumia gipombe, iye ni baga pizza kwa tende ni tafaran. Ah, ah, anasema nanipenda mimi tu bas. Nimedorora, ra, kikwela meni bamba bamba. Uwe, she turn around. Ooh, she got that one. Uwe, she turn around. Ashaniweza kwa mitindo, nataka nimpende milele, bye bye. Sito uwa mende kwa nyundo, mini wake yeye milele nto fry. Namshika popote yupo fine, tukichoka koko na mpele kajangwan. Msitu gande gande tukichwan, mkaleta visa situ kawa tafaran. Kweli ya meniteka kinyama, hayaya. Sijwezi ya menikali ya nyanya, hayaya. Kweli ya meniteka kinyama, hayaya. Jwezi ya menikali ya nyanya. Ah, ya 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 ya. Ah, ah, anasema nanipenda mimi tu bas. Nimedorora, ra, kikwela meni bamba bamba. Uwe, she turn around. Ooh, she got that one. Uwe, she turn around. Ooh, she got that one. Ya meniweza. Ooh, nasi utan. Sito mpoteza. Cho kwenye giza kinene na mwona ye, yeah, yeah. Amenigusa kunako, nataka maisha mimi na ye, yeah, yeah. Ah, ah, anasema nanipenda mimi tu bas. Nimedorora, ta, kikwela meni bamba bamba. Uwe, she turn around. Ooh, she got that one. Uwe, she turn around.